bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama motema ya mwana moto mpo ya bampasi ya lamo soki ngai nalingi yo linganga sherie o mipesa tolingana wana ndeki mia
Yeah, 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 yeah.
Nakufa, mama, oh, oh.
Michelino, Michelino, nawe
yeah, 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 yeah.
Matalanza.